xafladan iyo waliba ka qalin jabiyeyaasha ku dhawaad 40 arday waana dufcadii lamaad oo baratay aalada kombiyuutarka ee macadka Teacher Planning ee degmada Balad-xaawe ee gobolka Gada walibana ku qayb galay bahad walbarashada degmada macallimiin aqoonyahanada iyo marti sharaf kale munaasabada ayaa waliba daahfuray maamulaha Teacher Planning Maxamed Maxamed Haadi
iskuulkan horta wuxuu furan yahay almost 2 sano ayuu furan yahay dufcadan waa dufcadii labaad ka qalin jabiyeysa dufcadii koowaad waxay ka qalin jabisay 2021-2022 dufcadan hadda waxay ka qalin jabinaysaa 2022-2023 fahmiisan marka waa dufcadii labaad ee ka qalin jabisay marka iskuulkan dufcadii hore waxay ahayd hadaanan khaldaneen 26 up to 29 bay ahaayeen dufcadan hadda qalin jabinaysa maanta waa 40 arday waa 40 arday ay qalin jabinaysa waa 11 gabdha inta kalena waa wiilal marka waxay soo wadeen dhowr bil bay soo wadeen waxa ay barteen waxa waa sida loo isticmaalo kombiyuutarka sida loo isticmaalo
aanu kumida ardayda ya intii xafladii dareertay waliba iyo habandhikeena waliba iyo macadka ka baradanga
we shall unravel the profound impact of technology acknowledging its ability to transform connect and empower us in ways both profound so as
technology is the scientific knowledge of the welfare of all in today's modern world. This technology is advancing but day by day do is which of the human being has become is very easy
barahaaga maamus moone oo karame milgo iyo ku soo sharaf marwa inuu yahay bulshadana u mudan yahay macnaheeda soo saar maamus qof loo dhiga mahad badan loo hura adduunyada mugeedana qofna lala miseyn karin ma ogtahay ardayo inuu yahay macallinkaaga
hanka dambeyntii marti sharaftii ku qayb gali yaa an hambalaytii ardada iyagoona ku bogaadiyeen in markaasay walaayo baradan bulshadiyo markaasay diirsiyan
waxaan u mahadcelinayaa ardadii u soo dhawaad adeegtay waxbarashadan muddada u soo qariibaysay waxaan leeyahay waa bilow waxaan ugu talagalnay markii ardayga uu kombiyuutar baranayo anaga haddaan ahay tag balan ahaan inaan siino strong foundation oo uu ku dhaqaaqi karo haddii uu yahay qof rabo inuu IT hore u sii aado iyo haddii ay tahay inuu rabo qof ku shaqaystaba
waxaan rabaa inaan idin hambalyeeyo runtii inaad soo qabateen shaqo aad u wanaagsan oo aad barateen culum loo baahnaa oo la rabay in runtii la helo dad badan oo yaqaano tiknoolajiyada aqoon badan u leh in magaalada ay ku soo kordhaan
xaqiiqatan wax loo baahan yahay waa tiknoolajiyada casriga ah in lala jaanqaado si gaar ahna aan u helno arday iyo dad dhalinyaro ah oo firfircoon oo arrimahaas yaqaano oo expert ku ah
aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxa iga muuqato arday khayrka ardayda qaarkood qaarkood daan macallin u hayna inta kalena waxay la mid tahay inaan macallin u hayo kale